Martha Mokisa. Zijukira mtandikwa tebyali byangu kukwasaganya buli lw'olabika omutima ogusojjukanya mama wanga kukumalitya gwe tayagala bakukwasaganya buli lw'enkumwenyeze komera nga bakulira oluusi lw'ofulumewa mwoba kasikali ne ngamba bitandike ntyaza talina sukali nyabo watu nsiba wakane nywa bwebicayi noluusi sibirira chayo kutali majani Ofuse mukwano kwange kweni nomu Abesi mbibole sebanji Ebi gambo na biebinti Ogumye, ogumye, obede nange Olu sirofulume wako bakasi kali Nengamba mitandi kentianza talina sukari Nyabo watu siwa wakeyo unwa webi chai Nolu sisiviri la chayo kutali majani
Records.